Bawridi kishaqa ijarti gawal kabar yako bahajari gawal kabay yan wadigi degmida berdala gawal kabay yon afiiski bosta jida berdala kafuri degmida dararka safarka ya gawalada dalaka garahan gawal kabari sada galakaye garuwe bosaas yo beledweyne yadad kasa tosem ku safara yan degmida berdala gawal kabay anakumida bawridi kishaqa ijarti gawal kabar ya afiiski degmida berdala kufuri yadad kan safara wan shagi ini afiis usubyo kufuri nga berdala
annaga oo ay jaadidaydi ka shaqay jiray gobolka Bari oo ka bixi jiray gobolka Bay ka bixi jiray maanta laga bilaabo waxa uu soo wareegney degmada Bardaale xafiis baa ka furay insha Allah taala cid kasto oo digli marifle ama sidii hanoqoto ama sagaal hanoqoto waxa uu soo dhaweeyneena maanta laga bilaabo degmada Bardaale ayaa xafiis loogu furan cid Allah cidii Bari u bixi jirtay oo maabiisena hanay ama haatay oo gaadiidkan wada jirnaa anaga maanta laga bilaabo degmada Bardaale xafiiska furanay ku soo dhawaada gacmo furan wada jir nabad baalada ku soo dhaweynaya insha Allah taala abdullahi ibn
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin hayba fadaane oo bilaay boo galaad xafiiska Bardaale oo macnaha gaalka ay ila garow ila boosaasa ada galmi wali bumaana amaana baabartii aan taa ku baxay xafiiska shaleel furi geega marka maya ka dhawaad doontana boostaajadi in xafiis la ka furi gaalka ila boosaas ila gaalka ila garu mili lu ku baxay birdaar nagaraas walaayo bay dhawaa la iska haadibay oo iska duhaaya yaal arday maana iska xeebay intii garna birdaar lay ardayni lu ku baxdoona saasa meel kastan digaan meel kastan saasan sheegana